Radada.
Tokulikoni unarama koni au pigioni baka chumani mtoto akilia wembe umpa mkate kidogo mkubwa kitaka tende danganye kidra
are dugu dugu
no maisha mujini wanakula vibandani snap wanaposti
maraja are dugu dugu no maisha mujini
wiki magomeni
Kuponi kinando, mtoto anipa ilova, ilova, ilova. Nakupenda wanipa ilova, ilova, ilova.
Rada, rada,
oh. Uwakipata buwana bize imwata, kutwa vibao kata. Wanari sakata Wawakutwa kusengenya kwa vibaraza Umbea kusambaza Atabia ziwe tabata Bado watasifata Toto akilia wembe Umpo mkate kidogo Mkubwa kitaka tende Danganye kidogo
Are dugu dugu
No maisha mujini Wanakula vibandani snap Wanaposti
marati Are du 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 No maisha mujini
Wiki magomeni Kuponi kinamu